This is the East African Overdose Mix. Overdose Mix. Mixed by the international DJ, DJ Shinsky.
Let me see your hands up, baby. Ini remix sawa, wama mati sawa. Chubise, let me see your hands up, baby. Ini remix sawa.
Okay. Now I see you with talk of the vibe. Don't move over and let it dry. Took it fry, back and sis, come my guy, fuck a rock by.
Boss, me she cross my mind.
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa, na tena nimeapa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki,
kwani magonjwa ni mengi.
Yo, wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya. Mimi nishasema, nishasema. Wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya. Nishasema, nishasema. Cheki Mona Lisa navyo tingisha. Shemi nimebaki nimejazika. Wasee kila siku wanauliza. Na wazani nilifanya mpaka kajiwa. Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Mambo,
yeah.
Ina kumind kitchen,
what time
you walk
tighter. I was looking at you cause you are looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? Macho, yako ya na metra kama star. Na umbo, lako la nifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly. Shapely, sexy, especially when you are move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy, especially when you are move around to the sound, you come around eventually.
DJShinsky.com.
Are you feeling as good as I'm feeling tonight? Cause if you're feeling this good, then why you so uptight? Tonight, I'm like a barking dog that does not bite. You see, nameless, but a weakness.
What weakness?
When I see the guns in distress, in on a kind of umeni pakamote. Cause I cannot stop this stupidity.
Cause you are deadly, shapely. Especially when you wanna move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you wanna move around to the sound, you come around eventually.
Kama mimi mwenye kushika maiki na kuwa pa Kiswahili chua, rhymes ikitua, rhymes apasua vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua, nikiwa hit kwa industry nikimanuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta, wako wengi lakini sovya sameta.
Hanimea,
hanimea, tumeshika maiki kitarefea. Brother kamata, sister kata, kiyuno kwa mdundo na hundi ontingo.
Mike,
maji na mafuta. Kibiriti nipate kuwa chemsha, kikamili tupate kuwa amsha.
Ili nama kitupate kuwa chuma, kisha wapate kucheza hizo ngoma.
Kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa. Bumba, bumba, bumba.
Basi weka mkono kwenye kiuno, na usawanisha sawa na mdundo.
Peleka nyuma, rudisha mbele, sote tupige makelele.
Mama ji,
sababu ina bamba, ina shika, wimbu latifa, inafikisha, ukiachilia mahewa, manze DJ, unajibeba.
Yanafanyika, yanafanyika unapokaribia speaker. Na uhisi kama heaven umefika, kwa sababu ya hino kwa labo mpya. Ni Isa, aha, Big B, Keira, Galeta. Kila mwaka tunamoto kwambia huka, itabaki imeacha kila mdia mshanga.
Mwaka, kati nozado matutabamba, Isa, Big B, na Keira, Stranda, Isi, Traki, Zabamba.
shake your feet, baby girl, and I know. Maji maji nyakuaro, ndiju wa maluo.
But who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell out of my face, because hey, I am unbogable.
Na heri sisi hao wamejana virusi kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe tali. Nivenye rap toni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC, lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya shaganya kama luka ya Punjabi. Kukubaliwa na wanaji hata na mababi. We, wacha kujidu uze hatari. Kusema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Ama uniweke mishipiki yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia ni dhamishi. Ama uniweke mishipiki yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu wananigeukia. Namwamini daktari sana ampunye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine. Kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada ya miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Niki haso juu chini ili nipuke boda. Wananigeukia. Niki haso juu chini ili nipuke boda. Wananigeukia. Niki haso juu chini ili nipuke boda. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza. Baada ya miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza.
ninampata kajirani yangu nilimwamini kupona kupona nikitoka kwangu naye naingia kuzami na bibi yangu nikihaso juu chini ili nifuke boda wana nigeukia nikihaso juu chini ili nifuke boda wana nigeukia nikihaso juu chini ili nifuke boda wana nigeukia nikihaso juu chini ili nifuke boda
na pepea juu ya mapenzi unayonipa nikiwa na wewe sitembei na kuwa tu kipepeo na pepea na pepea juu ya mapenzi unayonipa nataka leo nitangaze niseme kama si wewe staki mwingine na wabaya wabaki waseme ni uchawi mamishani roga mapenzi unayonipa hakuna mwingine ashawainipa kama si wewe staki mwingine kama si wewe staki mwingine sitakuteza ili unililie nitakutunza ili unizalie kama samaki sirudi nyuma nikiwa na wewe sirudi nyuma nikiwa na wewe siteme na kuwa tu kipepe na pepe na pepe juu ya mapenzi unayonipa nikiwa na wewe siteme na kuwa tu kipepe na pepe na pepe mapenzi unayonipa maombi niliyoomba yamefika niliyemuomba Mola amenipa nitamfuata kama kivuli kokote aendako maombi niliyoomba yakafika niliyemuomba Mola amenipa nitamfuata kama kivuli kokote aendako sitakuteza ili unililie nitakutunza ili unizalie kama samaki sirudi nyuma nikiwa na wewe sirudi nyuma na wewe sitembe na kuwa tu kipepe na pepe na pepe juu ya mapenzi unayonipa nikiwa na wewe sitembe na kuwa tu kipepe na pepe na pepe juu ya mapenzi unayonipa
ni kweli kwako mimi nimedata mwingine misioni wala stamani mimi napenda unavyosogea karibu yangu mami na kunipa busu ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda kama kivuli ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda aha kama nyota wewe wanga ni kwangu wewe malaika namba moja baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga ni kwangu wewe malaika namba moja baby usiwe na hofu baby
kwako nimedata data 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 baby kwako nimedata data 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 baby
kwako nimedata data data kwako nimedata data baby
kwako nimedata data 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 baby
we know said I'm like the way my girl who can walk it up back it up again to the rhythm and turn it up enough of them a fly but you are the one me want because your heart everybody can see you got the new style you got the new look coffee waistline and you're pretty like a rose you're not feel worry girl I'll take you to the top straight to the top because you will see
you fuck on me data 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 baby fuck on me data 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 baby
fuck on me data 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 fuck on me data data baby
fuck on me data 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 baby
fuck man you got you like me fucking now miss you fucking now waka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banju katu ba 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 banju katu ba 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 banju katu na waka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banju katu
mina come through niki rap to my 1-2 na kwenye club watu wanna dance to domino kwenye track majabu beat wazim sauti ya dhahabu unatakaji ma welcome to bora sura ni nice this is I'm the bombs oh najua nimewakwati unajua leo lazima watu wa banju yeah tuchafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Si tuna shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu. Kwa hivyo leo dude tutainuka tu na kuruka tu. Banjuka tu, like ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Tuti mejuwano menipamba ni aje. Situende hivo unionyeshe mtani. Si uongo, hiyo kita yako ni safi. Nikaribishe, nyosani juwe ni aje. Na suna juwa leo nimekamu na gare. Na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia ni samehe. Nivenye hiyo keje na nishikishanga pepe. Nje na ndani kila kitu ni deadly. Lakini na hopa inanga wageni wengi. Juu hii game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa. Nikusho safi le tutadu. Hizo vitu tutazikuta tu. Kladi na mashit tutizitupa juu. Meniuma juu zimekushika. Banjuka juu, like ni fupi na abisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Banjuka tu, banjuka tu, 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 banjuka tu.
Wind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Below now, wind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down. Get down.
Nashambiwa wendo msupa kuku. Hii mingoma yako minda das tu kuku. Na chekelea sumi fundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni kwajo. Ah ok ya sana ishika. Lakini unapinyo hati unasikia kiu kabisa. Situene basi tisi ya zibengo zote. Na majibari kitu mazengu kwa hot like wong. Hey 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 hey. Una ni confused like wong. Hey 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 hey. The way you moving your body like wong.
Get down, bila unawind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Bila unawind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down.
Sige na cheza maloko za zamani. Kala mashaka na tumetoka wabi githu rap. Mona Lisa, Nyama Isa. No nini jua kali mazetu kikatika. Kuku dance, kuku dance. Cuckoo dance, everyone cuckoo dance. Slide, 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 slide. Helicopter, 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 helicopter. Mosquito, 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 mosquito. Kadunga, hey, kadunga, hey, kadunga, hey, kadunga, hey. Chinese, 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 Chinese. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Everyone kangaroo.
wanja tena. Lazima itani bamba vile jana. Kijua vile manze ni ufira. Kipata mena diva ni chileba. Alafa we mjanja tena. Najua itani bamba vile jana. Mimi ya muani wewe kabisa. Hata kama ex wako najitisha. Na kwa mana wewe kimaisha. Nitakupa bila kukupima. Mtoto manze wewe umeiva. Wewe chua ni ukweli siyo sifa. Kama wimbo ungeua. Kujua attitude yako vile noma. Wesim softi na umesoma. Waka mabuda wanatamani. Vile wanaweza penya ndani. Uke ngara minyufuwe nguho zangu. Wana karibu kuchugulia njezao. Uke smaila lafu wakulie vako. Wana shika dabu wana tumba. Kijua vile maze miufila. Kipata mena rima mijileba. Alafo we mjanja tena. Kasi metani bamba vile jana. Kijua vile maze miufila.
California vitu nzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Wala wamesahau mziki yangu bado ni genge. Kola na tudharau tafadhali usifanye ni teke. Stadia ngana jama nirudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu. Kwa hivyo ngoma poa tundo tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke. Unapanguza nini bana wacha jashu imwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ya menyembe wano kuche na ngoma mbili mbili. Amora, amora, wati wabambe. Na mjibandishe juka bendera na mimbi ngoma ka national anthem.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Jujue mahali bidi yangu imetoka.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Jujue mahali bidi yangu imetoka.
Anacho watu wengi sana wakule raundi ya chini pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mama kwenda pole pole. Usifikreni mechoka nikona nguvu kazi lengombe nyona mchani. Sitachoka kutafuta majani. Sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya. Nibidino utafika pali unataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu sitacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando, tunenda kazi. Weka stress kando, mambi kwe safi. Moral, moral, watu wangare. Moral, moral, watu watame. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe nguma ka national anthem.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Majem kama tati kuna joto vinati wengine wakunje wengine we usi we upe wengine dere pole pole achana na shoti vitendo vinafanywa ndani ya moti tujema meshapiga magoti
Mr. DJ, 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 M sessions kitu ya mic unajua vocals ni oh so glorious na ni popular
yeah.
Lakini juu ya meza kuna issue moja big ka notorious dem zuri amenoki chali ni jangili lakini chali haezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft
cast boy
haiwezekani so, ana tu nini anafikiria kwanza situation tricky na nini tani nina respect fit my mean kikubali wataniuliza vipi wapi
Pita ma kofi, pita ma kofi, pita ma kofi, pita ma kofi, tafadhali.
kwenye party, lovishika Mikey, Krista shika wifi. Kiriba, kiriba,
yo, piga ma coffee.
Kiriba, kiriba,
mate piga ma coffee.
Hey, brother we,
hey,
sister we,
hey,
check yo.
Chitu, chitu,
hii napita, hii siende, shike yo.
Chitu, chitu,
so wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka, ah mama.
Wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka.
Mama, oh, wapo na chotaka, kinozungusha, wapo na chotaka, ah mama, ah mama, wapo na chotaka, ah mama.
Zima vile mgengi anaandika ukurasa za history bana, na maaction na kila kitu jomu waga nafanya. Nasema tuwezi ishi na usani, daily kwa proof wrong tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifari kwa full speed mbele, itapita na kila kitu fungua pasia wewe. Bolo ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja, wacha watangulie wende joko kwanza. Wande na moto kisha watue jaso brother, kije limo jo unaanza kuwakaribia. Ona sasa vile unawapita ukiwa smilia, finish line iko karibu jo imekaribia. Moi na dunda taratibu inakimbia, hiyo ndoto yako na ndoto yangu mimi naishi. Kwa hivyo imba karibia, celebrate na meme. Kona katika tari wa yarabala, muna machipo katana wa yadakata, umetuka kupa kari kuru kuta. Wani mjengi jama, ukota watna jama.
Hey, kumbe ni yanda 18, sami ningeji waje.
Sikatai lakini blessing kuwa hai, ndo maana kila furai the uni bidii na furai. Sasa hii siku mimi shaingia club, pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Never shall we come. Haya, hii ni ile club ya ajabu, na hanyo acha kuonyesha venye haufanyo. Reverse psychology, mwambie kitu hawezi fanywa. Si unani like na mimi na kulike, so tuna like ya nasi. Una psych na mimi nina psych, so tuneza anza kutai. Na ashara ruka, ashanza kusheka, Kiswahili na musha hata kamba ya zibuka. Kabla jamuka, hajanza kuenda ni shamu wa gizias man of ice na sambuka.
Hey, kumbe ni under 18, sami ningeji waje. Hey, kumbe ni under 18, venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18, sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18, nitambia jajaji.
Leta chupa tatu for me, myself and I. Juka waida mwaga peke yangu, sina the wife. Lucky today ni kunasty, nina shoure, nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch, juhuwa na mahaga zina fit kwa couch. Vizuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikatagia University of Nairobi,
kukumpandilia itakuwa gahobi. Akanisikiza tuende walk in the park, nikamshika tuna talk in the dark. Mabody language aka bubu talk, apo jivaji gardens shastukia makop wapi idems jana pia wenyangao miguto yangu yana wikameza hau.
Hey, kumbe ni under 18, sami ningeji waje. Hey, kumbe ni under 18, venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18, sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18, nitambie jijaji.
Kwanza ukatika. Kaini manjwa Nairobi, kwanza ukatika. Kaini manjwa Nairobi.
Nairobi amkwanze katika Viganduru, Viganduru, Viganduru. Sikike huku kwetu Afrika, zima nchi zote lazima kelele itafika. Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi, amengarango safi kidani jana ameshtua jobe. Kila siku na muona chawa kutembea na maringo, ajo kipita lazima utapigwa hiyo shingo. Kwa kili na fikiria utafunguaje hizo vifungo, hiyo jinsi imemkaza itankazi ya kufika huko. Watu wameshindwa kusema jina yangu no nene, sabu nimeona mwingine amengara limini na nini. Cheki blush zimekanika nimekunywa changa, jio zile vitu nimeona jana usiku jio utashanga. Jio kali na kombe chabidi tumeanza kuchanga, kaona bimo hiyo jio utaanza kuchanga changa. Cheki ule kaka 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 kaka, cheki ule kika kaka kaka. Ninge kuwa judge Miss Universe ninge kwa kawaida, manzi wote wa Nairobi wangeshinda bila shida. Kaini manzi wa Nairobi amkwanze katika, kaini manzi wa Nairobi amkwanze katika, kaini manzi wa Nairobi amkwanze katika.
Maisha yangu tamu squeeze na nrabikia mbaa, lakini mama kituliza kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa, ama naanze kukunywa. Ona vinywele zangu zimerefuka mpaka tuaniambia zipunguze. Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si, na zote zikopoa kamchele mekiwa mnazi amemigusiwa. Kengo mina kubamba basu katike neke na kushika songwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mweki karibu sitoke nae. Leo hata sitaki tupe mkono jumi ntingishie tukichua yako. Sitaki ukatike sana mpako vunje mguwe nsidie tukuimba. Tujano limshiki kabidi nmuachia yao. Besti yangu wakaza kubishana nao, wakana mazisho na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka, sola ngali hatu wakiva. Na machoma kila mali kachumbari poa, lakini ongeze kichungu. Walo wameponea wapeleke osio, watatibiwa na madaktari. Hawa ingini wakuja job, wanasema leo ajamalizio ile ganji yao. Hey, usipotibiwa sahi, tunatumeisha yako kikuacha. Lakini sio nasiwa, sitarutu bada madakike, bada madakike. Hebu niambie upande ingine nikupoa ama nikubaya hivi. Kumetulia ama watu wanaungua ama watu wanaiva hivi.
Mkwa wile hami naona vitu zangu dacha kwenda kwa mama pima joku kunywa ngangu. Wanukia poa pani umechipaka nini? Anahopi umechipaka uko jinish. Asubuhi kifika joy club isi toki. Bila weni mekukunja jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza kakwezo vitu. Nikio na zimesmama lazima jonda kutibu. Na zimesmama lakini kuze swali. Umevaju pidapi jo hapo ndani. Nosimiongeshe kingoso jo. Kwanwe ni mlami leo mebeba sidi zangu. Sidani trust yangu wa iko na bado weza sema nami. Sina class na bado weza sema nami. Niko kesh, niko manjo, niko kero.
Kati yetu club nimekaa bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wangana jam kama warabu lakini mi utoa stress na kalamu na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Hii basi ni story ya demu wangu saki magazeti ziharibu game yangu. Nimechana kadem kangu kasuku na mroga tu na mastyle zangu za vudu na zilikuwa zina flow tu kama maji jamaa kakuja kumsalimia ni aje. Ati
sasa baby umepotea, imekuwa siku mingi ujatokea.
Saizo mina wish tu angepotea, akanisalimia na akaendelea.
Usilete kombe, kwanza kwa dem wangu mande. I said, usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe, kwanza kwa dem wangu mande. I said, usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Mazi ya kileta maringo joa chana na kuta mwingine mwambie nipe nawe. kibao tosikazie we safi twende ndani ya diamonds bora usiwe mtaro aise nameless john lisikiana yake bali mkazie tabidi tumetuma sachet kenya officially lofanya drink nation na kila friday jo wangani vacation kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza ushibe vipoki ugali ndio swafi haraka kuchoma maini ndio kitu ya pili na ifurahi tetianza na mapele
Saa kumi ya jioni, kuna kitu inasumbua rohoni. Niko job, niko ndani ya ofisi, and I'm feeling kind of uneasy. Ninaanza kupas pirates, veins angu zina vaso dilate. I seem to be allergic to something, or something is allergic to me. Najaribu kucommunicate na my friends, lakini hata my SMS haziendi. Naangalia, nje ya dirisha, magari ndizo hizo, bumper to bumper. Hata mdozi ya chisiki na kazi, madem wate ofisi wamebaa mini sketi. Kweli no nini ni nini today?
Nanuka jasho mbaya Nikabidi memhepa tu lakini sio ubaya Nikangukia flani hapo na bonge la pua Vile mungu atali angu yo manzi anashtua Nikakachina sajo ile kitu liamua Na kwa mana wewe jomba kele sekunda kufa Na rondis kupeleki mavyosa tikula Atisji manduma na mamtura Grand Regency ndio tuta kwa tunakula Na kani tumeshikilia glasi za marula
Au. Nilikupa roho yangu ukanivuja Niliacha maisha yangu
Imagine
Yes, I'm a big man. Check out my big watch, boss, 'cause I am big time. And I'm a big deal. A big deal. Typical African man. Yes, I'm a big deal. A big deal. A big deal. Typical African man. Yes, I'm a big deal. For that lady too, 'cause I'm too sexy for my clothes, I am too sexy for my shoes, too sexy for this club, they say my tracks, baby look at you, too sexy for this car, too sexy for these girls, yes I'm a superstar man, I'm too sexy for this world, and I'm a big shot, yes I'm a big man, check out my big watch boss, 'cause I am big time, and I'm a big shot, yes I'm a big man, check out my big watch boss, 'cause I am big time, and I'm a big deal, a big deal, typical African man, yes I'm a big deal, a big deal, a big deal, typical African man, yes I'm a big deal.
Mix at DJShinsky.com.